tsakai ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakai ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakai ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakai ke wena mang o tla le mang get it off the love in a even a we be there we be there get it off